Kedi boy, Adal Pro Kungo boy, Una Raina, yeah, yeah. Zenani Mani Shiroto, Okwa Kalamo Tonga Moza Tonga Simani. I used to read books every day, pretending that I went falling in love. Obuzi Beze Songa Zomotema, Okwa Kalamo Tonga Takofa Komagal. Yatula, Yatula Mokama Katori Njagala, Tipwa Maisha. Johanna Barido Tani Pendaga Yatula Yatula Mukama Katori Njagala Tikwa Maisha Kwa Johanna Barido Tani Pendaga Unani Penda Bia Aye Bata Kama Sina Tela Mingi Baby Juna Kupenda Bia You had that is a Mingi Tota Pata Gal Unani Penda Bia Aye Bata Kama Sina Tela Mingi Baby Juna Kupenda Bia That is omingi tutapata girl. That is love Maradona tuliza maisha ni mafupi usikonde. Unanipenda ninakupenda milele na milele mapenzi tutapanga. Unanipenda ninakupenda milele na milele mapenzi tutapanga girl. You make me so speechless. Mjogeza na 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 dola dola tito. You make me so speechless. Mjogeza na 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 dola dola tito. Bino benyu mia vivyo Kanoka imba nze nyimbie kako baby girl Bino benyu mia vivyo Kanoka imba nze nyimbie kako baby girl Yatula Yatula mukama katori njagala Tipwa maisha Kwa Johanna Barido tanipendaga Yatula Yatula mukama katori njagala Tipwa maisha Kwa Johanna Barido tanipendaga Maisha njiko asu previde Nitatafuta nitapata every time Maisha niko asu evide Nitatafuta nitapata every time My girl Ori mubi kondo Nze wanzibo muti matomanyi wa komando Olinga chakulia miya bite ya bite Nze nakula ngachimanyiti baby wa single Only black beauty skinny Baby you a model You believe in Christ girl you don't believe in Jojo Owa kubi sanda wika mubiri kwa wa singa 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 ya zule chama Wetala Onja kire chiro One bullet African antidote sing Wetala Onja kire chiro Mobiloto viendo takulawa my baby girl Yatula Yatula mukama katori njagala Tipwa maisha Kwa Johanna Barido tanipendaga Yatula Yatula mukama katori njagala Tipwa maisha Kwa Johanna Barido tanipendaga Maisha niko asu evide Nitatafuta nitapata everyday Maisha niko asu evide Nitatafuta nitapata everytime Bino benyu mia vivyo Kanoka imba nze nyimbie kako baby girl Bino benyu mia vivyo Kanoka imba nze nyimbie kako baby girl